penda, unafo nipenda, mina penda vi. Mina penda, unafo nipenda, mina penda penda. Mina penda, unafo nipenda, mina penda vi. Mina penda, unafo nipenda, mina penda.
Soundboy!
Najona mwenye bati, leo kuwa nawe. Ndoto ya muda mrefu, weni ache nipagawe. Nipe sikio wala usijali wapambe. Sina nguvu kweli ila ni udari wa kulusha mawe. Goliati bongela jitu ila bule kwa Daudi. Popote nitakunadi usijali nitapaza sauti. Kwangoso mbona simple jaribu tajionea. Menishika kweli mini boya naelea. Kiukweli ata wagumu sometime tunausudu. Sijali nitaacha bange na suni nitakuwa sugu. Mapema ntaludi om kucheza na we mama. Kusu kukelwa nami sahau mama chanja. Ununda wangu wote kiraisi umeuzima. Penzi kitovu cha uzembe vyema na wakilisha. Hata nitulie tu nadhani nitafanya nini. Mi mwenyewe sijiwezi kwako akia mimi.
Baby you look so pretty, cute so fire. Baby you take me high, take so higher. The way you live a pretty girl, uzuli na majonzo yani hapo ndo na pro. The way you live a pretty girl, uzuli na majonzo yani hapo ndo na fall fall fall.
Twende mboka Manyema, tukasarimu ndugu. Kalesa ni mzuri sana, usijali ataondoa gundu. Wazewa na vitu vyao, penzi usisahau jadi. Mila na desturi zitaongeza morali. Jomba ni mcheshi sana, hana shida za inobi. Mavazi yenye stara ni muhimu pokea maombi. Tuna hali, tuna nguvu. Alisema yuksi usipuze. Mbaya kufanya makusudi na mipango mizuri. Usulize kuhusu ndoa, ni muda na subiri. Usijali nitakuoa, mwenyewe unajua jinsi gani nimedata. Ondoa mashaka, kidume nitakokoa. Kusu wewe miwala si shauliki. Mana kusu tabia kuna liye sahihi. Niambie nifanye nini, tafanya kwa jiri yako. Japo kipato wakifu wacha kitufute jasho.
Baby you look so pretty, cute so fire. Baby you take me high, take so higher. The way you live a pretty girl, uzuli na manjonzo yani hapo ndo na pro. The way you live a pretty girl, uzuli na manjonzo yani hapo ndo na fall 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 in love.
Excuse me girl, I need your love, your love. Excuse me girl, I need your number, your number. Baby need your number. Against your number, against your number, against your number, against your number.